Kombolewa, nisha juu njia. Now I know who I am in Christ. The child of the King, he paid the price, the price of the sins. Now I am free, I'm no longer a slave to the sins. Sasa siko kwake, eti ani colonize, eti flesh, eti taka. Na I satisfy, eti nikifeel anger, ninatoa fight. Kukimbiza raha zingine ni suicide. Devil anatogopa cause we are so big. We are God's image, belong to the King. His main agenda ni kukill destiny, to influence how you think, make you fall to his feet. But now since I know I'm a prince, not under him, my father is the King. I'm not in his team, I will set free. I tell him to pack here, jipe shubli.
Devo kwangu halipi rent, anileshi hanipi bread. Jesus yuko dani ya miso, devo lipwe jipe shubli. Devo kwangu halipi rent, anileshi hanipi bread. Jesus yuko dani ya miso, devo lipwe jipe shubli. Jipe shubli, jipe shubli.
Chance ata kudeceive, kwanza ata kushua kuna kitu ta achieve. Anajidai sonko vile yeye ni mbig. Si ali try Jesus, I'm worship. Adi leo anatry watu afford to his feet. Ana use my youth kama handkerchief. Ana use some guys kama toothpick. That's why familia kila siku zina split. Slaves on the horse back while princes are walking. When you gave him a chance, he turned you to be nothing. When you follow your flesh, just know who you're serving, cause the flesh will die. Just know you are falling. I wish to tuwe kuwa devo hana chake. Kenye unaona ameiba kudanganye. I wish get truth manze jo uokoke. Kwenye unaenda bila Yesu utaregret. I wish gizkiza voice ya Yesu inakwita. Uwache manete umfote kama pita. Kila kitu nakimbiza vyote jua vitaisha. But neno lake litabaki kusimama. Na shukuru Jesus kunisho nina power. He made my enemies wawe kama grasshopper. When he used his word na wabonda kama tower. Devo jepe shugli, Holy Spirit is my teacher. Shugle because now we know my identity.
Devo kwangu halipi rent, anileshi hanipi bread. Jesus yuko ndani ya miso, devo lipwe jipe shugle. Devo kwangu halipi rent, anileshi hanipi bread. Jesus yuko ndani ya miso, devo lipwe jipe shugle. Jipe shugle, jipe shugle. Unataka wewe mimi, jipe shugle.